Yesu niwe ishemo nyabere ubuhungiro acha mura wa mahoro nyabere ubuhungiro Yesu niwe ishemo nyabere ubuhungiro acha mura
Oh,
Thank you.